kuna time nilisota kwa mtaa siko na ini kwa fuko. Huku nao ni njaa ili nizidi tumbo. Azisongi masaa kwani life ni fumbo. Yo my time na jay so late nisikize hip hop. My time na drift away nisikize hip hop. Sunajua ghetto ni still slow. Hata ukeka moto and run fast charge bado ni still slow. Ni application ya Kenya unayo na street wisdom. Nime lost my best kwa mtaa usiki hivo hivo. Juu ya kumake fast na rational decisions like in a just some Roni Amado. Min can decide for once ni chukwe different route. Sign a battle my MC for the coming years. Grandma na battle diabetes for over 20 years. Niki open the near future, life itakuwa sure.
Life needs trouble, every day needs trouble. Even your struggles on time. Boy, catch on door, he no sound. Struggle.
Kutoka student alikuwa na uza weed akiwa form 2. Saini mesa inasneed, mzea ni raha tu. Ndiojwe ni destiny kila saa imekuwe kinifuata. Daily nilikuwa najiuliza ni akina nani hawa. Nasikia DJ loop kwa radio, huku nasikia chihuahua. Nilitafuta studio time na zote walidai chapa. Hadi kukaziwa mic duplex na wanda. Fan wa bamboo, fan wa bass. Fan wa look, fan wa chihuahua. Ni fate saa hii imefanya. Ngoma yangu ya kwanza iko kwa album ya chihuahua. Picha yangu iko bright, iko na sunlight na chapa. Mandai keja kubwa na nimeama mtaa. Album number one, Tales of Kakasungura. Niki expect in the near future, life itakuwa sure.
Give life need trouble, every day needs trouble. Easing your struggles on time. Boy, catch on draw, he no sound. Struggle.
Kani siku siezi sahau ni May 25th. To escape death, mimi Augustine, Nick na Clint. Saina live my life, kani kudress be nice. Kani kukomit kwa dem, naeza ite my wife. Wengi wameni deceive, others wameni receive. Wana come, wana ni push, wana spit, wana leave. Napitia mali kuna shortcut, ya soli yangu grow. Na ni mtangapi east, wanaeza swear, wana ni know. Na ni mademo ngapi west, wanaeza swear, wameni blow. Na ni matatol ngapi kwa season, wanaeza swear, tini slow. Na ni mafamili ngapi ya freaks, mekatena juu ya door. Kila time ni kisag, wanasema ni colossus. Donna come daily, thanks to 7th May Customs. Kuexpand our soul yangu na wapa more songs. We can expect in the near future, life itakuwa sure.
Give life need trouble, every day needs trouble. Easing your struggles on time. Boy, catch on door, he no sound. Struggle.